senti nkomawo mukama fe balukuma ate namwe ne mbasanga mutembe abampagite mwe balensima omulesha okubawera simanyi muli nkuyanya we wali obuzibu naye mbalekedde ku lute nayinza nzenje kuyimba okukira kunyoza nga bwe nsanyuse yange mulira endongo ti omuntu gwe yakwekule manju kati nze mumbu ky'okugira empiira ani yali akimanyi nti nvaayo masse walukagga ne simatuka mbatene o katonda kyageze tebawugula era kibeerawo ne bwaliba omulogo nze eriyo abatanjagaliza mbeewo nga bwe babuuza kye nnabakola mpaawo mpose yakusize y'ensonga mwekyo wiriya mu kibuuka yanjulira kale munsabire nsitamye ku bbaati essaawa yonna lyesala enteega neekenywezeza zino endabada n'ekijja omanyi si kyategenye agafaayo mwebala emirimu abakadde n'abato buli awulira wamma ganteze guma omwoyo ne leero komyewo ensawo ezitowa mukkalire zabuziza lwa nsonga kuba nekyendaganda beddungu eno ensi nnene tikyansaalwa ezikakkanyiza endasisobola ndi mutale y'omu nsozi agasiko ngiriko njiwenja na busenene mbuzeeko yadde ky'omulubaala empaawo era kakatinkira kayita abombye nze bwe nkunyumiza enfuna yange osekamu saataba nesimbisa njolo ng'era nkola n'ensi nekuba enduulu naye ate obukunkumuka mu ngabana natandisidde okupalapalanya ne gye nsula nninga kati omunyasi era naaba mbuuza nti osulawa mpoza wazibu nnyo kale okumanya nze kale omuntu ayagalwa abantu ntyo bantwala nga empeera nswadde nnyo mbuzaabuziddwa ttuniya esobola sinze gwe yalifunganya erimba Uganda ekozeeko ettima ekambwe embuzaabuzize sikyagimanyi era nginoonya sizigesulawa gwamanyi gyeraze girondageyo eyo nensi ebuzaabuza esobola olaba efuula baali bampiya abaali bambala engoye ezaaka agatto gabaguddeko embega eswaza eno duniya mewonvu efuuka ngitya kufuula baali bampiya abaali bambala engoye ezaaka yakana agatto gabaguddeko embega eswaza ede nsi amazima ani yali akimanyi nti nfuuka nze yali yenyiririra emabega bannange nga namyansisa akasusu eyandabako bwandaba awakana nze yalina oluviiri olwaka okukira ettaala ne mu mutwe sikyategeerekeka kakati situka nneefuulidde ennimero emitendera gy'ensi eno bw'ogisoma wensonga ofunyemu ku ddembe buli lw'olinnya suubira okukka so naaba naaseka kuma okimanya Uganda yefuukidde ntaana era mbula nakwetuganga eviire ani gwetambuza okkira eŋŋaŋa n'embeera ng'eyazesaawo Uganda eky'okugikola sirina yemanyi gye ndaze etyo nga mpaala bwe libeera eyagadde ng'envaako ginoonya sigizuula yankwennyo baŋŋamba nga nywere mu ssomero ng'ebyo ndaba ng'okugoya enfuufu oho ntijjuka n'ekibuga nti ddembe nali sikimanyi nti kyankwennyo simanyi kyakkola mbuzaabuzibwa endowooza z'ekiweereza envuyamu tobaŋŋenda n'endowooza nga ndyeka nti lwaki seeyuna ye bwakondo ebyo bwe mba sinabikomekereza nange nezijikira akagambo nti n'omwavu lwabaze muwanyi nzosanga lwendigenda yentaana ene sebuzabuze esobola olabefuula baali bampiya abaali bambala engoye zaaka agatto gabavuddeko embega eswaza eno duniya nawolobeefuuka ngitya kufuula baali bampiya abaali bambala engoye zaaka agatto gabavuddeko embega eswaza enensi watamani kwenye fune ndoza tosanga viungobe nusofu na mu mbera no nyansene mboseko ndavirawe ya kedemu matutuma ngobute usirie tawanera ngampawe situsenga mpala eno dunie njenjezo kire chinyanyi nsema semu lazima kacha siete gira muyata katono fana na komularu mtunula kati natera okukuba kujinya nze ninga yasiba mukomera omuvubuka nti okubulwa eddembe bwe n'abakyala bayalefukunyabo nze era nabulwamu masoweka ndowooza ekyokumuwasaliyewa nze atalina wange wabwe bange ngenda osula mbatayi bangeyo nga wani gyonaawulira gazibu olwekyo ndikotaba omulogo bannanga enseerira etimosanga nswadde ennyo maze ndabye okuwaba ntuusa okukyala ku ndagunda banzirika eno enseerina ettima ekamboye olaba efuula baali bampiya abaali bambala engoye zaaka agatto gabaguddeko embega eswaza eno ensi nawolova eswaza ngitya kufuula baali bampiya abaali bambala engoye zaaka agagatto gabaguddeko embega esobola eno ensi.